Betty Shell with my class key.
It's best of my class key.
Betty Wancy. Betty Wampy Pony. Jim. Bow Sam says, swagger don't. Watu wanaipenda sana hii japo napigwa vitu toka enza manabii hawapati faida wala hewasaidii zaidi kuonekana hawafai mbele ya jamii wadada wanaipenda wakaka wanaipenda ingawa ni wabomolea badala kujenga na tena hii huwa na vuti hadi ndugu halafu pia na kusukuma mbali na Mungu ukienda kiza hii ufanikiwi mambo yako tajumba sababu haubalikiwi na vile vile na kwamisha maendeleo kawaulizi waliondekeza wakupi matokeo watu wamefeli biashara kisa hii wengine jela washilala kisa hii si walikungwa na misala kisa hii ndugu yangu sijifanya masihala kwenye hii
yeah. Aikusaidi
mumini sana wa hii watu wakanita pede shenze wa hii lakini siku hizi mi wala sifagili mana kuna chamana nilichovuna kwenye hii na washauli na wenzangu watu hii acheni itawatibulia mambo tulieni mtoki warubuni kwenye hii kataeni kazi za mana mbona zipo nyingi kafanyeni wana muziki wanaimba hii kila siku na wafichi wanaweka wazi kila kitu wanagombana inaleta vita na mabifu wengine wajali wanaona poa sio issue watoto wanaacha shule kisa hii masomo yanawapitia kule kisa hii watu wanafanyana misukule kisa hii mta na logo which is azulule kisa hii
acha hii haikusaidi acha hii haikusaidi acha hii Saidi pa tereje classici passa the swagger down super talent yeah.